Kooti enkulu mu Kampala leero lw'ensala yaayo ku misango egy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyumu. Onyumu avunaanyizibwawo okusanjaga abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center erisangibwa e Gaba Makindye Division mu Kampala. Omusango guno gumaze ssabbiiti ssatu nga guwulirwa mu lujjudde mu kitundu obutemu gye bwakolebwa era ku ntandikwa ya ssabbiiti eno enjuyi mu musango guno zaakubidde mu mpoza. Bannamateeka ba Onyumu baasaba kkooti omuntu waabwe mwejjeereze kubamutwale nga yaliko ekikyamu ku mutwe we yakolera obutemu buno ng'abajuliza ekirwadde ekireetera omuntu okutabuka omutwe nga bwayosa. Bo abakugu abaalondebwa kkooti okulondoola omusango ku lw'omuntu wa bulijjo court assessors bawa omulamuzi amagezi nti Onyumu omusango mumegge nti obujulizi obwaleetebwa abantu 18 ludda oluwabi lwakakasa bulungi kkooti atali kufuna kakunkuna nti Okello ye yatta abaana. Essira baalisa ku binkumu ebyasanga okukamba akatta abaana ebyali ebya Okello. Endagabutonde ezaasangibwa ku ngoye eza Okello n'ez'abaana n'obutambi obwalaga nti Okello yaliko mu kitundu owaazirwa omusango ku lunaku olwo. Mulamuzi Alice Komuhangi Kahuka yasuubira okukatyemula ku nsonga eno olunaku olwaleero nga kyerunnabakuziba.